shombe shombe, mtoto laini laini, ana waka waka. Ah, wanga wape vidonge, nime baini baini, wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama, tuombe uzima, waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
wa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi,
mtundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kuwi, chumbani kiranga kinaishaga komo kirumi. Nisakata makirikiri, kuniwasha kapiripiri, fundi haswa amekithiri, kunipa nilewe.
DJ Cash, mtoto wa mfalme,
na kukata saga kachiri, nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaruso sikuwa manane, papa, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
kiuno kunengua, hodari,
hodari wa mapenzi,
mtu kunibidua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Wema sepetu hodari,
hodari wa mapenzi,
uo ya hodari.
Achana now, achana now, achana now. sema vibara baby love. Wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love. Sige ni chaka fitna na maneno yao.
In my head, in my heart, oh, and I know that you got me. You tap me on in a corner, oh, and I know that you love me. Nakupenda sana, yeah. Give me a lover, me and you, not no other. You the only one, baby, can you believe that? Whatever me no, no giver, oh, I. Girl, forgive me, nina poko. Me ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Kitaji mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyo mbunta oza. Minawa, 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 minawa. Oh, I know. When you love, kuna panda na kushuka, baby, let go. Take me slow, oh. Hata nina poko susutu, ne baby, let me know. Ooh, they wonder, not knowing how come you ended up with me. Daily, what a pony.
301 DJ.
I'm gonna battle upon me.
Fire, baby.
They make me go pose. Fire, baby. Put my rod when the doze. Oh, you kiss me on toes. Funga milango, see to doze. Girl, forgive me, nina poko. You ready, kwenda kwa wazazi me kupose.
Me now. Your lips like that. I'm too small, dada. You seduce me like butter, hell. Butter, hell. Don't do like that. I'm too small, dada. You seduce me like butter, hell. Butter, hell. Go on a doctor. Be careful, sister. Unataka. They call me heartbreaker. Break. Na majina mapya. Kila moja menipa. Para nitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Mina majina mapya. Kila kona menipa. Para nitaki pusa. Oh, paswa kichwa. Ona.
Sunday, I love you.
Oh, pasito, so go ready.
kwa kochi kitanda naichumia.
Iyo kote
iyo na bajo chini naizamia.
Iyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chichimea. Oh yeah.
Multi talented.
Now hear this.
Kangaroo, Yakarankurambus and Sineguru, Samuya, Tonga Dingira Kunguru,
I swear I'm quite a bit.
301 DJ.
Maybe you just connect it in the season for you. And then you can see a conga super guru. Baby, put him a bonga go on in ya. Pumukono wuni na muji gumenya. Ne wan sukuma sikwenenya. Tonenya mami wo go on in ya. Wan sukuma. Lokupata kumutima kwe kuntuma. Kayimba kanyo matuzine tan sukuma. Never move it from back up yango tuma. Baby.
Slowly, go slowly, yeah. My electric shock
We are two in one. When I'm away, you follow me. I call you. Niki Kumis na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
Baby, I like to chill, chilling with Usain and Jay-Z. Just go down when the music comes. for the shawty. Three when you shake your bum 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 bum.
See, see, me I like to party. Party with the girls like your body. Hey, hey, me I like to party. Party with the boys like your money. Where they go down when the music come up. You go down when the music come up. And they go down when the music come up. When the DJ keep them, then they gone up. See me wine, see me deep below. See me dance to reggae and calypso.
Shakira, nyuma mkia pweza, shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, toto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini.
Mana fi weka weka, vimezidi. o kiputumbuka osa shibeshake ukanja kila siku visa visa virazidi maji jo joni nawe mikono bezi la sikitiko mwana lifike kikomo nani komoa anani komoa adai sitiye anani komoa oh baby anani komoa anani komoa oh nimechoka sitaki yeye anani komoa Ananiacha hoi, hoi Anajisahau Ananiona toi, hoi Mwazenu mateso dele ninapata shida Upenda napenda ila napoteza muda Muda, muda Mipaka na shanga Au kachoka daga Marafiweka weka Vimezidi Kiputumbuka osa Shibeshake ukanja Kila siku visa visa Virazidi Majijo Joni nawe mikono Bezila sikitiko Mwala lifike kikoko Anani komoa Anani komoa Epi minaweka izidi Kusiche ukaenda kwa mgangu Charanga tuchie Wanauliza maswali Tuwajibu kwa vitendo Wambie wajue mi kwako nishati ya nanga Fuma macho usije danga Tani uiza no Ikira korosho kura karanga Uzimeze oh Usini ache ni tatanga tanga Yatima oh Unioneshe alokufuza nyakanga Nani jo, meona wengi sana Wazuri sana Ila koko nime kwa masija teleza kukuchagua Nichoche, nichoche Kama moto nichoche Kwatu, roho yangu kwatu Kuwa na wewe Kwatu, kwatu, kwatu Roho yangu kwatu Roho yangu kwatu Kama nimekufa na tayari nishaoza Chai sukari, mpenzi emukoleza Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza Familia yangu iko polisi na kutafuta wewe Nasikia unabongera kesi na kuniteka mi
For the man with the pine. reflection, say my decision. Talk special, indication. And if you give me your love, oh, if you give me your love, baby, I know go joke. Oh. Turn around, make a come out something for your back. Oh. And I just like the way you did enter the moto. I don't choco, I don't choco, choco. Oh no, 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 no. I like it when your body did. Oh no, 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 no. Malake, come and come and go. Oh no, 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 no. I don't go ever leave you a cow. Oh no, 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 no. I say you are the. Oh no no, baby come correct. Me and you we correct. Since I indicated, say now you where me want to. You cannot regret. 62 times that we met. Baby I should met.
It's crazy.
If you give me your love,
I feel can give me your love, baby. It's in the mocha na suti. I'm a kicking it up in your band. Niki Minaji Karuchi, ndo mara ya kwanza tunaonana. Mama please on the picture, ulivyo baby face. Angelina Michael, oh Michael. Na zile mwembe Easter, mala udensi densi. Ye kisoni Michael, oh Michael. Ata sejote kuko follow. Na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije niwe kakiporo. Yani ukanidanganya. Hey, you done make me my heart you go. You don't know that.
Forever, let's fly away together. Odomuda would they come back with that whoever. We see who should know. Name to no poor would give a fame party on the front. It's in a big pop. We can send the Kuma some crap. I'm going to me. Yamin, if you want the end, I could come. I said, who I'm a fast born and mommy. Ninja would not be born. Wouldn't it change the end to me noon? I can't watch a baby tell me you're coming soon.
The DJ other DJs wanna be when they grow the fuck up. It's DJ Cash.
I would do anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best I become a woman.
You didn't make me my heart. You don't know that. I'm crazy for you, babe.
Mama Africa, look what I do. The dance, yeah, yeah, yeah. Ni what I, ame ni changa ni ni what I. Wengine ni sisi, yeah, yeah, yeah. Namubuni ni kumchota. Emoji za makopa, ingedere kuficha sura. Mama please on the picture, believe your baby face. Angelina Michael, oh my God. Nothing like when we Easter, on our dance day.
You guys on the mic.
Fukoni sina kitu nimechacha. Utaniambia nini, kiboko ya vingasti na madanga. Mtoto wa mjini, mindo bingwa kuteleza kwa maganda. Machimbo yote na yajua mimi, mabusi na madoni na waganda. Viwanja vyote na ingia mimi. Pane zote na timbae, japo sina kitu na vimbae. Ukishoboka na ringae, wacha tikibao na wawindae. Wananita sugu, yeah. Kingasti sugu, yeah. Na kama we unanitaka mimi, yeah. Singi kiuno mjini maneno, na wakomesha madada mjini. Singi kiuno mjini maneno. Mindo brother man. Nyumbani tandale na shinda mikochen. Watoto wakale shingoni machen. Napigia mishale kama pushy man. I'm a gentleman.
pesa naomba nikale, na pamba ntazima nivae, ili mnadu nipendeze ningae. Kiwanja nimekuja mwenyewe, na bia za ofa nilewe, na uli ya kurudi nipewe. Pane zote na timbae, japo sina kitu na vimbae, ukishoboka na ringae, wacha tikibao na wawina. Wananeta sumu,
Moko,
check it out.
Dundo na lotini ukitusia, wezi kutembea. Pane na zote ingishaga, wezi kutokea. Inabidi nikonyeshe na kuchukia, hata ukinichekea. Moto ndo unaukanyaga, I say take care. Usambazo kutokie kijijini na mashambani. Saba kwa wake za wadudu, utae kwa ndani. Musa moto ni majivu, mina romba ya na wivu. Takuje kubanua mbavu. Tungatama amba
una maneno kama njenje, watoka Pemba na chake chake. Una sifa kupitiriza, janja mwingi na mirekiza.
Tungata mamba, utafanywa viba.
Wafo,
wapona wafo,
wafo,
unabado kuwa
wafo, wakona wafo.
Juma gani, ule mtoto mkunga seva za dukani ye kutwa nguo za mtumba.
Tata tayari kapata mchumba, ni huku kumedamshi njoo tufinye mkumba.
Walisema yule mkumba, eti kizazi sana.
Shita, shita.
Kizazi sana imekwaje kapata buwana.
Ndoa buwana, kamo tani mwana. Una minya minya nyanya, unanua bilingani.
So nasema sigara nyota na washa mbele na nyuma. Mwana gani uyo goroka, sibora ngemua muna.
Muna gani, yule baba wili. Acho tani tukeshe baka kufajiri.
Matuna kaulewa.
He, na nani?
Kaulewa.
Mawifi nona wanacheza na mshenga, so alisema olewi.
Leo ametuliza ngehenga. Wale ma-ex, wale mpiga chenga. Wale wanawifu majuma anapigwa dele.
Wale walosema na gundu ndo hawa wanaulishwa keki.
Na walosema haolewi ndo wanaumaliza kreti.
Wasona kali ndo mengia bila wito.
Simni mchamba biarusi, mwana mnacheza kwa ito. Kampa kampa tena uponyonyo.
Nipo titi.
Najua ujachanga usiogope.
Cheza mziki. Ila majuma nakata mauno wanaonekana fundi.
Saita kwaje, tumulize kundi.
Majuma kaolewa.
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 Hey, nana ni
nyumba kaolewa.
Mam
kaolewa.
Toba.
Matakama leo kaolewa, nampa wiki tatu tu talaka lazima atapewa.
Wewe una wivu umetuma, ulimtaka kakataa. Mimi nampa miaka 800 atadumu na utashangaa.
Wewe mgeni hapa kitaa, usibishe sikilize mimi.
Wache mwajea apate raha, kasha danga sana mjini.
Alivunja ndoa ya baba sembuse huyo kapuku.
Bwana tufinye cha mtume, hayo mengine hayatuhusu.
Ana mbele.
Eh. Hii ni nyingine tena. Ni roast time tena.
Moko
mama nilipoza tanga ya busara si hata ike singa na sisanga sanga.
danga danga
Kaja ya nawa
Mwemweza kucheza vanga Tungi kulewa Famana mwana mukisi gani Fanana tashilingi dolani Famani ya kini huba
DJ Cash Koto wahebu fole
So sili kusijua forani Na jenera ya kikidani Tujue, usondo kipiko za juani Wenye peso chukue Arepanga huwa gama nani Siwe dhiki ukimbie Peke yako ndopo moyoni Picha yako meweka ukutani Penzi lako kani po peponi Yani wewe ndopo moyoni Wanifunza mengi chatharika Sitamani wondo kejichoni
Singida Dodoma, ma, 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 ma.
Mtwara na Kigoma. Singi na Dodoma. Mtwara na Kigoma.
DJ Cash, Toto Wahemfalme.
Kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, Mtwara na Kigoma. Singida Dodoma.
Lala kifu wan, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa utika chuman, unaweka.
Lala kifu wan, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka. Kasa utika chuman, unaweka.
So let me say wakinichabuzi ni chune. Tena ringa kidogo. Wapiga virusi wanune. Ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
I surrender all for you. Plenty million dollar for you. Like Wizzy Maya for you. Oh baby, swim the deepest ocean for you. Kilo J, Kilo V coming. Let's go private, Jacku Miami. Baby, Kilo J, Kilo V coming. Let's go private, Jacku Miami. Bam bam,
Kuchi na gona, Kuchi na gona.
Bam bam. For you, Kilo J, Kilo V coming. Let's go, pray.